حاسم بدمه.
Kunichokonoa kunifatafata kuna muda vinaboa akutanitia doa nile naye moyo wake tishutaloa nachua na kuthi wewe sasa mekusidi maujuzi Silate attitude Kubishana bishana I'm not in the mood hey. Niko salama Salama Sijui wewe uko Ukunape wanyama Nyama kwa nyama Sijui wewe uko Niko salama
Niko very good Nime glow sane Kochiri menona
Mwenza komi
Niko very good Nime glow sane Kochiri menona
Alhamdulillah Ange ni uwa yule Mana mtu si mtu Jini si msukule Hivi mapenzi gani Kupigana kama shule Mie nampa uku Ya na ya toa kule
Oh nurui Ninge toa wati Kufumania kila siku kushika na mashati Oh nurui Ninge toa wati Kutukangiwa mpaka nungu ndo mapenzi ya wapi
Na simu zako siku wa manane mikome Unitumia message please number nikone Wewe sijeuri I move on to kone Na mpichwa wako so fadhila ishi matatone Najwa, najua na kuhuthi Uyu wa sasa mekuzidi maujuzi E najwa, so silete attitude Kubishana bishana mnoti in the mood Mwenza wako ni
Niko salama, salama
Kasi kwako kigagura
Kukunape wa nyama Nyama kwa
nyama
Sijui wewe uko Niko salama Salama Sijui wewe uko Ukwina bana Bana banana Sijui wewe uko
Exi usinulize swali
Niko very good Nimeglow sana Kuchilipe nona
Mweza kumimi
Niko very